ZWAP.com. Bare fit in this one. 104. Mag 4-4. Drums. Ya uno. Talk to him. Ka kwashi bize kalen shtati kurada. Kuvidi mana lemo na mwenye ulava. Alo tafia mpwile eka doza naza. Chikola boko ndua nina mulaza. Shingila baba shidi sheshesu. Keka ime poshara pwile kefi. Esmo kolo suti ya kuteki. Foshile ingila febale mfuwa ya kuteki. Legendi kalusha the great. Na mafanzi tabalusa dipeti. Ndombolo chikanga mbushe leleti. That's why kumbe chapo techulu sebeti. ZWAP.com.